Yeah. Can you see volume to me?
Paving this shit, crank.
Sure. Hey.
Zokwenza njani ngoku ubona imate yakho ilive upha kumekistini. Zokwenza njani ke ngoku ndibe ndibhizi ndimphekele istudio ekitshini. Oh, yazi kuyanyiwe emhlabeni, yazi ziphlungu ziphele, but siyafosta siyeke. If uyatyela uyatyelwa bavele bamunqa ke ngoku usacinga uyabhesha. Answer yithi kwayisani kos ityhe bantu babantu ebesithe kazithanda rappers kona mcanda kakathathe bayaxaka owasanda ushaya kuba ndiseshaya akanazi kwayintloni khazi ufuna utaka kodwa ehlalisana.
Put all away, cela xa ndithetha irhotman ezindala zifunda unmamela. Wena mogel, andifuni nokucela ithetha ilityani khawuleza umamela. Put all away, cela xa ndithetha irhotman ezindala zifunda unmamela. Wena mogel, andifuni nokucela ithetha ilityani khawuleza umamela. Zokwenza njani ngoku xa usiva imeti yakho epakini kodwa ukifebile. Zokwenza njani ngoku imisele iauto nepolo nafuthi ikhwelile. Zokwenza njani ngoku xa ufika efletini kamjita ubhebi ungenisile. Zokwenza njani ngoku you checking his WhatsApp funi hard attack. Damn so yakuthi damn it, remember besicotha sicelisa ufuthi. Jonga ifashion jonga isixhosa no bravo no flashes isifake eplanini sigomakhaya ntin yeah maqhawa aphume elokishini yeah mohluko nje usespajini bati ndayasa hlangane elayinini sandla phezulu pura mna ndikhephi ndikhulele elokishin siyelada og jabin this but they grew at the balls bonile before them jondo cause they got the power but they faking until now we earn it. Rich and without a doubt we taking over we'll be out and about. I'm next on the list the 30 hour today come out the kissed on the A-list. Put all away cela xa ndithetha irhotman ezindala zifunda unmamela. Wena mogel andifuni nokucela ithetha ilityani khawuleza umamela. Put all away cela xa ndithetha irhotman ezindala zifunda unmamela. Wena mogel andifuni nokucela ithetha ilityani khawuleza umamela. Zokwenza njani ngoku xa usiva imeti yakho epakini kodwa ukifebile. Zokwenza njani ngoku imisele iauto nepolo nafuthi ikhwelile. Zokwenza njani ngoku xa ufika efletini kamjita ubhebi ungenisile. Zokwenza njani ngoku you checking his WhatsApp funi hard attack.